baninzi kodwa ngobude bendlela banye baphelele endleleni bashabalala emaweni thina sasibaninzi ngobude bendlela abanye baphelele emaweni bashabalala endleleni.
Go and pull up me. He's on my belly.